Tipos.
Bafle mo shanti mama. Bagala mi rupa shanti mama. Auhi ahe. Ahe. Auhi ahe. Dele ni vudu kubana. Ya kapilu lai balana. Dele ni vudu kubana. Yaka pilla ivalana Shama babu chise Fatile ivile vatuhi Vanto ebe mkadijina ye Naka wongwa kolo ikono Statake mungwa yona Jala kitibi wana walikana Uba wanchastana Bana Yaka pilla yana la ivalana Bana Kariyaka pili yana laivalana Jiyo banyaka mabaka bambenta Kambenta msadini waka Ukambenta mundeni waka Shuu wachanta Jiyo banyaka mabaka bambenta Kambenta msadini waka Ukambenta mundeni waka Shuu wachanta Yaka pili laivalana
Kaiwala mawena Kaiwala Mama.
Jabo bonari zeni gamoho, jaga mara barizen, mijolo ni yaga vazena, ndole ni boto. Jabo bonari zeni gamoho, jaga mara barizen, mijolo ni yaga vazena, ndole ni boto. Kamera, basire di java jaga lele kamera. What's in the job? I got a link of air. What's in the job? I got a link of air. What's in the job? I got a link of air. And it was about a job. I jack can cover saving. And it was about a job. I jack can cover saving. And it was about a job. I jack can cover saving.
And it was about a job. I jack can cover
Yaka pili lai valana
Vai vala moena, vai vala
Iye vanyaka mabaka vampenta Ukambenta msadini waka Ukambenta mundeni waka Shuu wachanta Iye vanyaka mabaka vampenta Ukambenta msadini waka Ukambenta mundeni waka Shuu wachanta Jama babu chise Fatile yubile vatuhi Bantu ede mkadijina ye Naka wongwa kolo ikono Statake mungwa yona Jala kitibi wana wanlikana Uba wanchastana Bana Yaka pilu yana laivalana Bana Kariyaka pilu yana laivalana